Imfanelo ya wa ku rhandza Giyaza ni ri swa fana na leswiwani swo xota tibidi ntsena hi tshama hi ri na swona tingoma ti tele nqondweni twana ni lawa
hlonipha ni lavakulo mene nkulu i male hlonipha ni lavakulo mene nkulu i macheleni hlonipha ni lavakulo mene nkulu i male hlonipha ni lavakulo mene nkulu i macheleni swa malemba swipuli nchumo mene nkulu i male swa malemba swipuli nchumo mene nkulu i macheleni
aye.